tell love. Ndizamlambira Yehova olenga iwendi ine palibe wina patsiko oposa cha utae pazonse zomwe ndaona ine ndilibe chonendo wati wombola kumilili matenda njala ndizambiri ifayo wapya pakabari yakondeledwa yanga mbari pomwe tinka watawara Dina yangana pakabali pakani na izinda kani
I must be chillin'.